abashinzwe umutekano mu Burusiya bigabije ingo z'abahamya zisaga 600. Mu gihe kirenga umwaka n'amezi 6, abapolisi b'u Burusiya n'abakora mu rwego rushinzwe ubutasi muri icyo gihugu bagabye ibitero mu ngo z'abahamya zigera kuri 613. Kuva muri Mutarama 2019, abayobozi bo muri icyo gihugu bigabije ingo 332. Uwo ni umubare munini ugereranyije n'ingo 281 zagabweho ibitero mu mwaka wa 2018. Mu mezi make ashize, abayobozi barushijeho kwibasira abahamya ba Yehova. Muri Kamena, ingo zagabweho ibitero ni 71, naho muri Nyakanga ziba 68. Ugereranyije mu mwaka wa 2018, ingo zagabwagaho ibitero buri kwezi wasanga zigera kuri 26.4. Iyo abagize inzego z'umutekano bagabaga ibyo bitero mu ngo z'abahamya, bazaga bipfutse mu maso kandi bitwaje intwaro. Rimwe na rimwe, wasangaga batunga imbunda abahamya b'abana n'abageze mu zabukuru nk'aho ari abagizi ba nabi. Ibyo ntibitangaje, kuko hari abantu bibaza impamvu ubutegetsi bw'u Burusiya bukora ibintu nk'ibyo. Urugero, Dr. Derek Davis wahoze ayobora kaminuza ya Baylor yigisha ibirebana n'imikoranire y'amadini na guverinema, yaravuze ati: "Kuba u Burusiya butoteza abahamya ba Yehova b'abanyamahoro nabyo ubwabyo n'ubutagondwa." Ikibabaje nuko uko ibyo bitero bigabwa ku bavandimwe bacu byiyongera, ari nako umubare w'abakurikiranwa n'inkiko ugenda wiyongera. Kugeza ubu, mu Burusiya no muri Krime hari abahamya 244 bakurikiranwaho ibyaha. Kuva mu kwezi k'Ukuboza 2018, uwo mubare wikubye inshuro zirenga 2 uvuye ku 110. Muri abo bahamya bose uko ari 244, 39 muri bo barafunzwe, 27 bafungishijwe ijisho, naho abasaga 100 nta mudendezo usesuye bafite. Nubwo bagenzi bacu bakomeje kwibasirwa n'abayobozi b'u Burusiya, ntiduhungabanywa n'ayo makuba, ahubwo duterwa inkunga no kumva inkuru zigaragaza ko abo bavandimwe n'abashiki bacu bakomeje kubera Imana indahemuka kandi bakihangana. Ibyo bituma dusingiza Yehova kandi tukamushimira kubasubiza amasengesho tumutura tubasabira, kandi twiringiye tudashidikanya ko azakomeza kubafasha.